Kambancha to me connected. Maminch to a nunga kumeka mechanic better make a make.
We salute you. What's in the work? One and the web on a jumbo. We salute you.
Tinda massat, stem coculant, the way say I'm good at
challenge. We salute you.
Na Moses waku matebe toy we.
We salute you.
Mamuna funi kodi maku kwa sanoro yabu marukula meke we.
We salute you.
6 to 6 247 yaba bomba yetu ye.
We salute you. Wasi ni mwe. Wana ni mwe bone jombo ya ila. We salute you.
Tumeta shapa karambaka nshapa gula imwe teti pabe na fwebo.
We salute you.
Bariko uya baba na iwe ni shipara bako na nebo.
We salute you.
Bariko watamu kabuna irenda ile pia umfwefi webo.
We salute you. Wasi ni mwe. Wana ni mwe bone jombo ya ila. We salute you.
Aze malonda kujifo esuri pancho panchito.
We salute you.
Ave ngila 2 days before boss tarasara puka na yoni past 4.
We salute you.
Washingira pole pole bati minyo minyo yena reshita po.
We salute you. Wasi ni mwe. Wana ni mwe bone jombo ya ila. We salute you.
Anaba shisho tuwo worangu ref nyam nyam na jombo ya ila po.
We salute you.
Obo to wana vena paku bara paku taratavata na ponta po.
We salute you.
Karatila mundo la muru saka mu.
We salute you. Wasi ni mwe. Wana ni mwe bone jombo ya ila. We salute you.
Mapanga sala la chidumbo market ka pompa sala ti.
We salute you.
Abash fwa mangu ingi noro fetch pani ine poba di feba mazi.
We salute you.
Abash tisha fema plastics na masuits muri bakari mwe Germany.
We salute you. Wasi ni mwe. Wana ni mwe bone jombo ya ila. We salute you. Wasi ni mwe.
Wana ni mwe bone jombo